Zuman Envis Christine. Okay, but kaka urako kajendo tine choi hiremu kabe byorohono kurabira ho bitakurukamu agency cho tinkubi haba agency yesobe agency tinkubi haba nywani yesobe agency tinkubi haba agency yesobe agency tinkubi haba nywani yesobe bakutabire kwegaruka mu bagenzi nsinara kuba umuntu ayakubena kwabura ngo ariyo nakusisira karebe kanke bikabista mabihanura nite byade bikantu birabyo bike ya uru mutsi abakore se bike jwa kamfura ninga bamuhabura gonka bati mbaba ruhomba muswekerra mukama tuyambobe ni wataya yira kuba cyakitari echo agency mazima yinara agency mazima yinara agency cho tinkubi haba agency yesobe agency tinkubi haba nywani yesobe agency tinkubi haba agency yesobe agency tinkubi haba nywani yesobe ngamake mjangu ndazire ninga sazire murarwo mucumanye gwegese sobere kandi siskire abantu bakabarye bekorire tabati nvenda basange bihwire obana habwe nshi tinkumanyabire wenje abante mitumeri girombo nti yabankenya miso wasango mzira ria rya mwana wa ezarire binji to barebere twahindira tine ne kitugambere akube mite bakora nubikorekera ngo basazire yeah nubikorekera ngo basazire
elo seven
Tinkubi haba agency yesobe agency tinkubi haba nywani yesobe agency tinkubi haba agency yesobe agency tinkubi haba nywani yesobe
uwe chibichazagwa nacho konkano basakuchechura kobo mwinazi nango mchechezi naruso wituma Nobasa kuchechuram Oye kwa somoro kozi
Mareke kune na mino kempati
Agency cho Tinkubi haba agency yesobe Agency Tinkubi haba nywani yesobe Agency Tinkubi haba agency yesobe Agency Tinkubi haba nywani yesobe
bakutabire kwegaruka mu bagenzi nsinara kuba umuntu ayakubena kwabura ngo ariyo nakusisira karebe kanke bikabista mabihanura nite byade bikantu birabyo bike ya uru mutsi abakore se bike jwa kamfura ninga bamuhabura gonka bati mbaba ruhomba muswekerra mukama tuyambobe ni wataya yira kuba cyakitari echo agency mazima yinara agency mazima yinara
Ipsuman Envis Christine We sign out
Agency Tinkubi haba agency Yes, I bet it